mapato no kusushanya Zambia tuli bantu bamo tieni tuchinje humuno venga lufyanya kulanda no kuyelela bantu tuli bantu fye ishita shimo tulaluba
kukula mulupato no kusushanya Zambia tuli bantu bamo tieni tuchinje humuno venga lufyanya kulanda no kuyelela bantu tuli bantu fye ishita shimo tulaluba
Mulupato, no kusushanya Zambia, tuli bantu bamo Tieni tuchinje, humuno venga lufyanya Kulanda, no kuyelela Bantu, tuli bantu fye, ishita shimo, tularuba
Kukula Mulupato, no kusushanya Zambia, tuli bantu bamo Tieni tuchinje, humuno venga lufyanya Kulanda, no kuyelela
Kawamona umubemba ni murongote mulwani umwina mwanga no mulozi wonse Nindume yove, ifi mutifi palamene Tafiburo kukwesana, Zambia chalo jesu Tieni tutemwane
Kwa kukula mulupato, no kusushanya Zambia tulivantu mamo Tieni tuchinje, kumunore kalukanya Kulanda no kuyelela Bantu tulivantu fye, nishita shimo tulaluba
Kano kubonfeshiwa Gefianso efile tentulubundi Ukubonfeshiwa Gefianso vanetua kana
Kano kubonfeshiwa Gefianso efile tentulubundi Ukubonfeshiwa Gefianso efile tentulubundi
Vanetua kana
Kano kubonfeshiwa Gefianso efile tentulubundi Ukubonfeshiwa
Inyolunga lwa mutende Inyolunga lwa chitemwiko Inyolunga lwa mutende Imyolunga lwa mutende Imyolunga lwa chitemwiko Imyolunga lwa mutende
Imyolunga lwa mutende
Chalo Yesu Zambia twende nankwe tumwite Yesu pachalo
tumwite Yesu pachalo Yesu
Zambia twende
nankwe
tumwite Yesu pachalo Yesu Zambia twende nankwe tumwite Yesu pachalo
tumwite Yesu
pachalo
Yesu
Zambia
Zambia